Shakur. Yeah. Shakur. Yo. Yo. Haha. Yeah, yeah. Mahito wanashtuka wakiniona nimepaa. Naona wengi wamejawa na butoa kudua. Shakur ni shujaa, najua inawauma nikipata manufaa. Kwa hivyo nakata rufaa, panda kwa jukoa. Juni wengi wanapenda sana mimi nikijikoa, but bado na wakoa chuki jana nikipaa juu. Fika Gilgil, nenda kaulize banjo na wachapa dafta. Buda mini master, buda mini hasla, nipate nikitafta. Wana come slow but mina come faster, so nipate kabizu nimechill na warasta. Unapata pagausa bubuda niko janta. Maheta niko nao wanopenda kujigamba. Wanaleta chuki kwa vikapu na mapanga. Junaishi vizuri tangu nilipojipanga. Na kapi jaja bado ninapaa. Maheta wote na waacha nyuma by far. Kwa hivyo let me be ju penye nimekaa niko busy. Yeah, really hope uta understand. Sabu nimekam na uzuri, kwa hivyo drop that chuki na mada hii show. Buda kabla urudi mina tafta unga wona tafta kuni haso kwa mita busy kanyuki. Kam na uzuri, kwa hivyo drop that chuki na mada hii show. Buda kabla urudi mina tafta unga wona tafta kuni haso kwa mita busy kanyuki. So let me be busy kanyuki, let me be busy kanyuki. So let me be busy kanyuki, let me be busy kanyuki. So let me be Buddha, let me be. Mahita kwenye game na wape big D's. Wakiplay na wambia man check this beat. Na vumada mpaka inadai let me free. Bet me this ukitaka. Tabia za mbeleni nazirusha kwenye taka. Na shukuru God sabu ya hizi baraka. Juruta fika penye nimekuwa nikitaka. Na wachapa banta man nimerudi. Na kani na bone ndo kam na juhudi. Niko one man buna kam na vikundi. Badala ya kulan buna run na kivuli. Kam nikiham kama dam kasavuli. Jukwa marapa wote mindo hal mashauri. Na cheka na wote wano try kuni udhi. Jusipendi kujam nikijam nikivumbi. Ban na sarufi, ban na maneno. Ban kama cham na waban na vitendo. Ban kama pan nikipandili ya rap na kuan hizi do. Juna kam na malengo na kapi jajaju. Bado ninapaa mahito wote na wacha nyuma by far. Kwa hivyo let me be ju penye nimekaa niko busy. Really hope you understand. Sabu nimekam na uzuri, kwa hivyo drop that chuki na mada hii show. Buda kabla urudi mina tafta unga wona tafta kuni haso kwa mita busy kanyuki. Kam na uzuri, kwa hivyo drop that chuki na mada hii show. Buda kabla urudi mina tafta unga wona tafta kuni haso kwa mita busy kanyuki. So let me be busy kanyuki, let me be busy kanyuki. So let me be busy kanyuki, let me be busy kanyuki. So let me be busy kanyuki, let me be busy kanyuki. So let me be busy kanyuki, let me be busy kanyuki. Yeah, haha. B B yeah B B busy kanyuki, busy kanyuki. Yeah, busy kanyuki, clean MIC, busy kanyuki. Yeah, busy kanyuki, lying on. Yeah, yeah, ni Shakur ndani ya keja. Yeah.